again, tea again.
Eti unanipelekesh bona bado ajasem mana roundi kapanga kuniteketeza ola alafu uyu yuko tofauti na wengine yani labda muzikwe mufufuki ama wazaliwe wengine yani vile na feel sio rahisi utapata bari kutu dadi yani vile na feel sio rahisi utapata bari.
Ameishika huyo ameishika huyo ameishika huyo oh no ameishika huyo funga umeniweka ndani baby kwenye moyo nipe chumba mchumba wasinione majirani na hata kama kinambia Mungu alete wengine wapange mafungo sitachagua yoyote tabaki na huyu na huyu tabaki na huyu yani vile na feel sio rahisi tapata bari kutu dadis yani vile na feel sio rahisi tapata baridi amenishika huyo amenishika huyo.